maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka Bakooliya Aashi Sharaf dhiirigelinayaan suubibaahda ciyaaro iyo garsoorka degmada ee wada tartanada shal duwan ee la kamo jeeyay nabadiyo isdhexgalka bulshada xudur qaar kumid ee baahda ciyaaro degmada xudur oo ku dhaway kulanka Aashi Sharaf taay aan mahadnaqay maamulka degmada iyo gudoomiyaha sportska degmada oo siina kaalin weyn ku qaaday in isheeno ka baahda ciyaaro
markan waliba antum ku mahadeliyaan gudoomiyaha degmada yaan tan ku mahadeliyaan oo asharaf tan iimaana u siin haan gaban gaabay tan kale waliba ma antum ku mahadeliyaan dhamaan gudiga garsoorka antum ku mahadeliyaan iyo waliba fariin antum ku farfadaane dhalinyarada degmada tan xudur yaani waliba iyona lena waliba haystana fursad eedii weyn ah haystan yaani kulay walaa iimaana sportska hoob mudoole eron waliba isdhaagalka bulshadu
in dhagaajow ee xudur ogeyn ma dhiyo langadoon ee metelaw aan daneeradan ee hingaamiyo karo ee gudoomiye gudoomiyaha degmada eedii dalan ma hasanta ee inaad qadan sameeyta ee daneeradan eedaa kuma hasanta gudoomi jaroota ee may weeli daneerada baybu waa laf dhabarka magaalada laf dhabarka magaalada maadaama tartan sports taata mayla raay daneerada geega qabiilanka beersan ayna leedii oo nan faylaato qadba faylaato inaad aad geega qadan sameeytan oo kasta haata eedanka hakeenka maadnaga gudoomi jaroota wali kale ka aray insha Allah hadii la yiri inaad saatan la dareerso badan aan dareerta ya rajeeyo
gudoomiya sportska degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool Mahad Fiido oo kulanka ku dhaway ya sheegay in ciyaaro iyo ku dhiirigelinayaan dhalinyarada sidoo aan hela lahayn nabad iyo waliba isdhexgal bulsho weyn isku warbiye horyaal dhawaan xudur ku bilaawday
kulankan oo kuma inaan daarinya gudiga xireerka iyo gudiga garsoorka ya Aashi Sharaf wali suubiye gudoomiyaha degmada oo runtii dhirigelin fayl eedanata geek wali argaasana horyaalkaan informe soo hoolo la wadi horlan dardar gali waan la iskala dardaarmo kulankan gudoomiyaha degmada suubi amaantana eedanka mahadnaqaan wali qayb ku eetaa dhirigelinta iyo arimaha bulshada oo meel raay qaybiyeen gudoomiyaha uu qaaday ee onon cashirin eedan kuma hadnaqaan dhamaan gudiga iyo gudoomiyaha maamulka garsoorka wali kale faladaana in dhalinyaradan hadii aad fadhi hadii ciyaarto iyo hadii aad fadhi maamulka sportska iyo garsooryaalkaba markasta wali walka soo biyaa in dhirigelin dabcan hooloyin badan la qabaday sportska geek meel fayle rooga geek wali argaasna horyaal degmo oo horyaal oo degmada lan ka tala galay oo la dahfuri marka walaagas dhan wali nagadaayana in eedlanka dhirido oo dhalinyarada la garabsiro markasta
gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed iyo ka bogaadi dadaalka iyo wadan maamulka xiriirka iyo garsoorayaalka ciyaaro uu soo noqday in degmada iyo muhiimad gaar ah siyaasada horumarinta dhalinyarada iyo koran qaadawka isdhexgalka bulshada iyo la maro ciyaaro
ee runtii yakiin kama nagaan dhamaantin lankasta shaqadii sekala shaqadii sahay anka ma nagaan marka way bafadaan dilayr ee sargan kubadnaa doona dilayr walaal qabada doona nidaam masuubsi doona ka gudoonka maamul degmaha iyo sportiga maadaama heer degmay arintii aan in garanka asqabsi doona maamulkan iyo sportiga oo la jarna yaa la duuro doona lanka liiska la duuro lanka maran wal ku gooyana dawladda haatay gudahaatay nidaam kasoo baa dilayr way basin ku xusdana walaaysan kasoo aytan neertan haye maamulka degmada hadii mas gudoomiyaha hadii ay meelina ulaas la saareen neertan ulaas meeli iimaanaayo markaas habba meelisin ulaas dareemasan la saarnaa dilayr